radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ni cy'abana bashaka ababyeyi benshi muri bo ntibabamenye barababwiwe barabashaka kugira ngo bumve ko buzuye kubera ko bafite icyo babuze uwo mubyeyi batataramanye utarabahwituye utarabatetesheje utarababereye urugero utarabahasa urukundo uwo batabonye ngo bamuririre abahoze harabo basize aho batuye bagenda nka nyomberi hari abarurungutanye ruhindanye bakora inzira ndende hari abagize i Rwanda baje mu butumwa bagenda badatanze igikoma cy'umubyeyi ndakira kandi umwana wavutse agasanga atagira nyirakuru bakamubwira ko yasubiye i Bugande mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
Shaka gasaro kawe muzakabona
Mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Uwa mbere nakira ni Eugene Ntarindwa atuye mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Nzove umurenge wa Kanyinya umudugudu wa Bwiza arashaka muri umuna we babunaniye muri Zaire hashize imyaka 26
narangisha muri umuna wanjye witwa na Kreti ka Muzenze twatandukanye mu 1996 turi impunzi muri Zaire
mwari impunzi mu yihe nkambi mu kahe gace ka Zaire
Ngewe nabaga mu nkambi yitwaga Nyangezi mu rwa mu majyepfo ya Bukavu. We yabaga mu nkambi yitwa Inera mu majyaruguru ya Bukavu hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu.
Yego ntabwo mwabanaga ariko muvindimwe.
Eh tuvindimwe.
Ana kriteri afite imyaka ingahe mu 1996?
Yaravutse mu mwaka wa 1974. Ubu ntabwo nibuke yarafite ariko giye mu rusha imyaka ibiri kuko arankurikira. Icyo gihe 1996 nafite imyaka 25
ariko
ubwo yarafite nka 22 gutyo
ya niba yaravutse ni 1974 muri 1996 yarafite imyaka 22 hanyuma rero mwatandukanye kubera ko mwari mu nkambi zitandukanye ni ryari utongeye kumenya makuru ye
ubwo ntongeye kumenya makuru ye ni mu mwaka w'2001
amakuru ye ya nyuma uheruka na yahe
Nayo ngayo mu mwaka w'2001.
Ayo makuru nyine yavugaga iki? Yavugaga ko ari hehe?
Yavugaga ko ari Masisi, ari ya muri Kongo.
Hanyuma se umaze kumenya ko ari Masisi, yakubwiraga ko yitegura kuza mu Rwanda, yakubwiraga tuzazunsure ni kimwaganiriye nimba mwaravuganye.
Ntabwo twavuganaga, nababaga baramusuzeyo bagatahuka biwaca aho tuvuka muri komine. Abizimo bampagayo makuru yuko aba imasisi muri Kongo.
Umbiye ko umukomoka muri komine yo mu Rwanda go hambere.
Dukomoka muri komine Nyabisindo, prefecture ya Butare.
None se abaguhaga makuru baturutse muri Zaire batashye bakakubwira ko agisigayeyo, bakubwiraga impamvu adashaka gutaha.
Urabona abagaye igihe abenshi babaga batashye batabishaka. Bakagira gutya bagashiduka bisanga bari nko muri Monesco ikabohereza mu Rwanda cyangwa se n'igihe inkotanyi zari ziriyo nazo zikabacyura mu Rwanda n'ubwo buryo batahukagamo.
None se yaba yarazi ko we uri mu Rwanda, yaba yarazi ko afite umuryango mu Rwanda, hari uburyo mwigeze mugira bwo kuba mwamumenyesha ko muriho kugira ngo anatinyuka avuga ati reka njye mu Rwanda kubera ko mpasanga banjye?
Oya jewe akeka ko nshobora kuba narapfuye kuko ari gihe yigeze aza kunsura mu bitaro aho bita Inyangezi. Nibwo duheruka guhura, nibwo duheruka kuvugana hagana muri 1996 mwaho ngaho mbere yuko inkambi zisenywa. We rero akeka ko napfuye kuko yari yarasize nararembye, nabo babiwacu batahukaga ngo yari yarababwiraga ko nshika ko napfuye.
Aho ngaho Inyangezi iyo nkambi wari urimo yari amagana he? Yari Inyangezi akahe gace hafi ya paruwasi ya Kibimbi? Mwari mu kahe gace?
Yego hafi ya paruwasi ya Kibindi ya Kibimbi kumuhanda uja uvira.
None anakizi kamuzinzi nkayandi makuru amenye bakubwiye ko ariho gusa abo batahaga bigeze bakubwira niba yarashatse umugore cyangwa se arakiri ingaragu.
Yari yarashatse umugore ari mu nkambi babyara umwana umwe w'umukobwa witwa Gatuyishimwe.
Yego.
Ariko ngo baza kumbwira ko umudamu yitabye Imana asigarana n'agakobwa ke.
None se ntarindwa niba uyu muvandimwe wawe Kamuzinzi akiriho, ndakubazaga amakuru yo mu Rwanda kugira ngo abe yamuhumuriza, niba yaragifite ingemera zo gutaha
mu makuru.
Yego.
Nuko abavandimwe bacu baracyaho, mushiki wacu mukuru za Mukunda Christina aracyariho, ubona watuye hano i Kigali, ari umuhuru nziza ariko nawe aracyariho, ari muri komwe, ari iwacu ku ivuko muri komine ya Nsindu, na mushiki wacu witwa Uwanyirigira Jose, na murumuna wacu muto w'abacurabwe wacu witwa Karima Spirian, bose barahari na amahoro.
Ayo ni amakuru meza yamuhumuriza agashira ingingimira yo kuba yatinya kuza mu Rwanda. None se niba kumva ngiye kuguha umunota umwe nk'uko nsanzwe mbikorera abandi, uwo munota wufate umubwire icyo ushaka kumubwira nk'umuvandimwe mwatandukanye mutabishaka, rinera uri inyangezi ariko ukabuza amakuru ye, umubwire mwandikira iyo baruwa y'urukundo ntarindwa, ufite umunota umwe wukoreshe umubwire icyo ushaka kumubwira.
Icyo nshaka kumubwira ni uko kuva twatandukana niyo twabaga turi hariya aho nagendaga mpunga kugera muri Congo Brazzaville, nuko nabaga mutekereza buri kanya kuva icyo gihe kugera uyu munsi, mba numva kabisa nk'umwana umurikira twabanye tukasangira ibintu byose turarana tupfumbatana. Gusa icyo namubwira ni uko gusa mukunda cyane kandi buri gihe cyose nifuza kumubona, rwose mushaka cyane kandi mukeneye, aho yaba ari hose yaba nyumva agira gute, gusa njyewe ni uko mukunda cyane kandi n'umuryango we wacu wifuza kumenyana aherereye rwose.
Ntarindwa, uvuze ko wagenza ayo mashyamba ya Congo ukagera muri Congo Brazzaville ukaza gutaha mu Rwanda, k'umuntu nka muvandimwe wawe murumuna wawe uri muri Congo wakumva vuga uti ndi mu Rwanda, hari n'abandi banyarwanda benshi bashobora kuba bakiri aho hanze batinya gutaha, nkawe wagenza ayo mayira yose ukaza kuzenguruka ukagaruka mu Rwanda, u Rwanda babusanze rumeze guturubayeho mo gute, abakumva muri kano kanya ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga rubabwira uko rumeze.
Njyewe mbona u Rwanda rumeze nka kumwe kera baruvuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki, nta kibazo na kimwe gihari mu Rwanda, ni amahoro nta kibazo. Wese waba ari hariya mu mashyamba ya Congo wese icyo namwifuriza ni ugutaka u Rwanda ari amahoro.
Ntarindwa, rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga ushakisha murumuna wawe Anaketi Kamuzinzi. Ndizera yuko niba Imana ikimuragiye akaba kiriho, azakumva akamenya yuko atari gusuriho mu muryango wari koko n'abandi bavandimwe be bariho, icyo gihe rero azakora ibishoboka kugira ngo umuhure mwongere mubeho nk'umuryango. Ndagushimye cyane kuba wafasha akanya nagutegereje, nawe warantegereje, abantu ni magirirane. Ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Sawa, murakoze cyane Benosti rwose, Imana y'umugisha. N'akandi kazina nibagiye kuvuga bamwitaga ngo aho ngaho muri Congo yitwaga izina rya Nzinzi.
Yitwaga Nzinzi, ubwo rero nabyo azabyumva. Urakoze cyane, ngaho ugira amahoro y'Imana.
Kuri twese Benosti.
Agasaro ka Buraga.
Hashize imyaka 35 Esther Niragire atandukanye n'umubyeyi we, yamusize afite imyaka hafi 7 aramushaka. Esther Niragire atuye mu karere ka Nyarugenge, akagari ka Nyabugogo, umurenge wa Kigali, umudugudu wa Kiruhura.
Nanjye naburanye n'umubyeyi.
Umubyeyi waburanye nawe ni papa wawe, ni mama wawe,
ni papa.
Yitwa nde?
Yitwa Benda Ntungu Antoine, twabaga mu gihugu cy'u Burundi.
hanyuma mutandukana gute?
Twaje gutandukana muri 88.
Ajya hehe, wowe ujya hehe, byagenze gute, byatewe n'iki?
Nyine yaje icyo gihe, yaje kuva mu rugo nyine aragenda, twabaga i Burundi aho bita mu Kirundo.
Yego.
Noneho amaze kugenda muri 88, nari umwana mutoya niga mu mwaka wa kabiri wa primeri.
Yego.
Noneho nyine ntabwo twamenye amarengero yiwe, nyuma nyine tubakura ngenza gushaka mu Rwanda. Ubwo muri 2013 twongera kumenya amakuru yiwe.
Amakuru yavugaga ko ari aherereye he?
Yavugaga ko yaje kohereza, yaje kohereza amafoto.
Yego.
Kuko ngiye nari maze gushaka ndi mu Rwanda, baza kohereza abantu b'i Burundi, mama yarakiriho uretse ko yapfuye. Niho ayo mafoto nange aza kungeraho, ndamubona burano umubyeyi wacu. Ubwo nyine noneho amafoto musaza wanjye aza kuyatora, avuga ngo azamushakisha niyabikora. Ubwo muri make amakuru ye nabashije kumenya nyine nayo gusa nyine, ariko imyirondoro yari iri kuri ayo mafoto yavuga yuko ngo yafututse ngo muri paruwase ngo yambarara i Bugande.
Yego.
Yarangije iyo paruwase kumenyekana niyo mu Kirundo, bayohereza kuri paruwase yo mu Kirundo. Ubwo rero nyine nkavuga nta bantu bashobora kumfasha kumenya niba akiriho, cyangwa se nimba ashobora kuba yarapfuye akaba hari nk'abana yasize yarabyaye bitazajya gutya bagatorana n'abacu. Nyine nuba nifuje kubimenya gutyo.
Ayo mafoto yohereje yari ari kumwe n'abana, yari ari kumwe n'umugore, yari wenyine ku mafoto yo? Yari kumwe nande?
Yari ari kumwe n'umwana n'umuhungu mukuru afite ariho mu myaka nka 25 gutyo.
Ni ukuvuga
yamufashe akaboko nyine, wabonaga yarashaje.
Wabonaga yarashaje. Birumvikana ni igihe kinini, ni igihe kinini gishize, hashize imyaka 35 agiye. None se icyo gihe muri 88 papa wawe yari afite nk'imyaka ingahe ugereranije?
Suko suko nawe yari nko mu myaka nka mirongo itandatu.
Yari afite imyaka 60 muri 88?
Suko yarageraga nko muri za 50.
Muri za 50. Reka tubare neza ngo ufashe kubara. 88 wowe
ariko nari mutoya.
Wowe wari warufite nk'imyaka, warufite imyaka ingahe icyo gihe?
Icyo gihe icyo gihe nari mfite imyaka 7.
Wari umwana wa kangahe mu muryango?
Nari umuhererezi.
Uri uwa kangahe nyine? Wari umuhererezi, uri uwa kangahe?
Nari umwana wa kane.
Wari umwana wa kane?
Nawundi yongeye kuvuka nyine nyuma.
Niba yari afite abana 4 muri 88, wari ufite imyaka 7. Ni ukuvuga yuko umukuru iwanyu yari afite hafi imyaka 13 cyangwa 14. Ni ukuvuga ko niba papa wawe yarashatse umugore afite imyaka 25, ni ukuvuga ko muri 88 yari afite imyaka 40. 40 tumwongereho 35 ishize avuye mu rugo, icyo gihe afite imyaka 75.
Yaba yirenge? Ubwo naba nibeshye. Yaba yirenge kuko mama yapfuye muri 2015 kandi yari afite imyaka, yageze mu myaka 80.
Muri 2015 afite imyaka 80.
Mama.
Ubwo
2014 gutyo.
Ubwo dufashe kuba niba barashyingiranywe bajya kungana, ubwo urumva ko papa wawe nyine yaba ari umusaza, ariko burya abantu bararamba n'ijana bayigezaho, hari abunzi nubaha kandi nsabira cyane bayigejejeho kandi baranayirenza. ubwo rero byose birashoboka. Icyangombwa numva hano nuko urashaka kumenya makuru ya papa wawe, ariho se ntariho, yasize ikinyuma, yasize umwana se, afite umugore w'ungubu ari kumwe yarafashe akaboko, niba ruwe ntabwo wifuza yuko yazaza agashakana n'umukobwa wabyaye kandi bizimuganda ibyo ngibyo. Paruwasi ya Mbarara ntabwo iri kure y'u Rwanda, ntabwo iri kure y'u Rwanda, ndetse hari n'abantu baturuka muri iyo paruwasi bakunda kuza gusengera ikibeho, hari abunzi amaparuwasi menshi y'u Buganda yohereza abantu baza gusenga ikibeho aho Bikira Mariya yabonekeye. Hari n'abanyarwanda bajya i Buganda nabo bagiye gusenga, bagiye kureba hahandi hatwikiwe abahowe Imana b'i Buganda, bo bita abamaritiri b'i Buganda barimo ba Kizito na ba Rwanga. Abo rero b'abanyarwanda n'abarundi bakunda kujyayo, bakajya gusenga. Uzashaka umwanya rimwe nawe uzabakurikire, ugiye gusenga
Buganda,
yego, hanyuma uzahagarara Imbarara aho ngaho uzabaza amakuru ya papa wawe Antoine Bendantunguka, ntiwaba uwayamenya. Ariko rero icyo nakwizeza ni uko ijwi rya Amerika yumvikanira ni radio yumvikana ku mpande zose z'isi. Aho ngaho Imbarara, ndetse duhafite na radio tuvugiraho ku buryo amajwi yacu asesekara, amajwi yacu asesekara kuri FM Imbarara. Rero ndahamya yuko ntabwo hazabura umunyarwanda cyangwa umurundi uzumva kino kiganiro akavuga ati umusaza Benda Ntunguka Antoine ndamuzi, akatubwira bityo tukagufasha kugira ngo ushobore kumenya amakuru ye niba kiriho, cyangwa se y'umuryango yashize nabo bamenye yuko bafite umuryango i Rwanda n'i Burundi. None ari umwe mu bana yabarasize cyangwa se akiriho n'abakumva muri kano kanya uwo musaza, niba kumva ukamubwira uti ndu umukobwa wawe dawe ndagusuhuza, ufata umunota umwe umubwire icyo ushaka kumubwira, ndawuguhariye.
Ndamusuhuza nimba yabo musaza yaba akiriho, cyangwa se niba hari nk'umuryango yaba yarasize, nabo ndabasuhuza ku buryo nifuza yuko abo bantu twamenyana nabo, bakamenya ko natwe turiho nabo nanjye nkamenya ko bariho. Ni ukuri byanshimisha kandi ndanezerewe cyane no kugira ngo numve kubabona. Hari ndashimira Agasaro ka Buraga gahoraga shakisha abantu baburanye n'ababo, nanjye niyo mpamvu nagize ishyaka ryo kubandikira.
Yego, warakoze cyane kutwandikira. Abatwandikiye bose tugerageza kubasubiza uko dushoboye, ntawe dusize inyuma. N'iyo dutinze muzatugaye gutinda, ariko ntimuzatugaye guhera. Ngaho rero Esther Niragire, ndagushimiye cyane, uramukeho, ukomere.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Umwihariko wa muri Sanga Jean Bosco Mugabo ari muri Zambia aho bita Gipata, yari afite amezi abiri igihe inkambi zasengwaga muri Zaire, papa we atandukana na nyina, yiyemeje kuva mu Rwanda akajya kumushakisha. Ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Jean Bosco Mugabo akomoka mu Rwanda mu karere ka Muhanga, akagari ka Ruhina, umurenge wa Kiyumba, umudugudu wa Mubuga.
Ikinzanya hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga no gushakisha umubyeyi wanjye ariwe data umbyara witwa Ndayambari Jean Baptiste, akaba yaraburanye na mama bakaburanira Zaire. Niko mama yatubwiye ko baburaniye yitwa Zaire barahunze 96.
Baraburanye mama wawe agaruka mu Rwanda, umugabo we baratandukana.
Baraburanye, bamaze kuburana mama baburanye basa nk'abashaka gutaha, baburana mu ntambara y'amasasu, mama agaruka mu Rwanda, papa aburira aho ngaho mu mashyamba ya Kongo, niko mama yatubwiye.
hari undi mwana bari bafitanye wowe wavukiye mu Rwanda ngereranije kubera imyaka yawe cyangwa wavukiye nawe muri Zaire
ari mukuru wanjye witwa Iradukunda Felix baramuhunganye ngewe navukiye muri Zaire mama yambwiye yuko baburanye na papa mfite nk'amezi nk'abiri bamaze kumbyara kuko ngo nibwo bari bavuye kunyandikisha aho bandikishirizaga abana baburanye ngiye nyiragahinja gato ya papa ngiye nago muzi
hanyuma se Iradukunda Felix we yasigaranye na papa wawe byagenze gute
Iradukunda Felix yasigaranye na mama twese mama yaraduhungukanye atugerana mu Rwanda twese turi ubu ngubu turi bazima
Imana ibakomeze hanyuma ataha asize umugabo w'inyuma atabishaka mwari mukiri bato yageze babwira niba yaragerageje kumenya makuru ye nimba yarabazaga bagarukaga mu Rwanda nimba baramurabutswe hari icyo mwigeze mumenya hari agaci mwigeze mumenya yaba yaraherereyemo hari icyo mwamenye
kuvuga ngo mama twamaze gutahuka batubereye bakuru tugatangira kubaza mama ese mama papa ari hehe papa yarapfuye cyangwa aracyariho akatubwira ati papa wanyu yasigaye muri Zaire nago nza makuru ye nuko abantu batangiye guhunguka yagerageza kubaza bamwe bakamubwira ngo yasigaye mu mashyamba hari n'abaje bamubwira ngo bumvishe ngatanga itangazo ngo kuri Radio Rwanda nuko kubera nana na telefone twageraga tubura makuru tubura uko twabikurikirana n'ubushobozi bukeya nuko aho nkuriye ni njyewe watangiye urugamba rwo kuvuga ati nzashakisha papa kandi nkumva icyizere ngifite n'ubwo rwose ndacyafite icyizere yuko ashobora kuba akiriho wenda nzamubona
niba akiriho nta kabuza uzamubona kandi igihe cyose nta makuru wigeze umenya akubwira ko atakiriho ugumane icyizere ko akiriho kandi ukomeze umushakishe niba atwumva Jean Baptiste Ndayambaje akaba ari muri Congo cyangwa se agiye mu kindi gihugu abantu bagenza amayira banyuza amayira menshi bakora ingendo ndende bashakaho bagera bakakinga y'umusaya nawe rero ntabuze ahantu yabari akaba akumva umushaka akaba rero nawe azumva iyo mpuruza yawe none Jean Bosco ndagira ngo wongere umbwire waganiraga na mama wawe akakubwira papa wawe yakubwiraga ko papa wawe yari umuntu ki yarameza ati yarangwaga n'iki
yatwaganiraga na mama yatubwiraga ko papa yari umuntu mbese umunyambaraga ukorana ubushake kandi yakundaga gusenga yatubwiraga ko bari abagatolike aho muri Zaire babaga ngo batengeraga nimba ari muri gatandatu niko yajyaga atubwira atubwira ati papa wanyu yakundaga gusenga muri Zaire hose twarasengaga nibyo bintu yagiye atubwira kuri papa
muri Zaire hose barasengaga mbese mwari mu yihe nkambi
inkambi ntabwo nyibuka neza ariko yatubwiye ko yari muri Zaire
gusa ntabwo wigeze wumva mama wavuga ati twari mu majyepfo ya Congo ya Zaire cyangwa twari mu majyaruguru nta kintu wigeze wumva avuga ukuze ngo ugifate wavuga uti bari hepfo cyangwa se bari ruguru
keretse ubu ngubu bishoboka wenda nkazamuhamagara nkamubaza neza ntago nibuka neza Izayire ntago nibuka neza inkambi yambwiye babagamo
none se ndakubaza akabazo k'amatsiko ariko hano kuri radio turangwa no kubaza ibibazo byose cyane cyane hano mu kiganiro wa Gasaro Kaburaga turaganira tukabwirana amakuru yose ashoboka nkanabaza kugira ngo nshobore gufasha ushakisha cyangwa se ushakishwa kumva kumushakisha ruwe koko mama wawe muri kumwe ubu tuvugana cyangwa se ari mu Rwanda
mama abo ngubu tuvugana ntabwo turi kumwe mama ari mu Rwanda ngewe ndi hano muri Zambia ni ukuvuga ngo nahagurutse mu Rwanda nje mu buryo bwo gupagasa ariko nje no mu buryo bwo kuvuga ati nshake data ku mutima byari biriho kuko nageze intangangira urugamba mbese rwo kumushakisha Amubungu bari mu Rwanda ubungu butuvugana
ari kurahaguruka uti mfashe inkoni yange ndagiye ningira imana data tuzahurira mu nzira na wagenda mushake mubone
bose kuko nageze intanga urugo rwamba rwo kumushaka nsanga hari abanyarwanda benshi nkajya mbaririza nkasanga hari abantu bahunze kera bari intangaha hari n'uwaje kumbwira ati turaganira ndamutekereza nambwira ko ari umunyegitarama ambwira ko papa muzi ambwira ko amuzi murangora aho bita i Rwanda nuko bitewe n'ubuzima hantu nakoraga ndahimuka nuko nimutse aho ndi ubungubu ntabwo twabashije kubonana na numero ntabwo igicamo amakuru nahise nyabora gutyo
ariko urumva yuko yaguhaye amakuru meza agaragaza ko papa wawe akiriho uko yavuye muri Congo akaba yaramanutse hepfo gato akagera muri Angola
yamaye amakuru ama mbese amano anera n'imbaraga arambwira ati papa wawe ndamuzi ati twavanye muri Congo 98 tuzana hano muri Zambia tugeze hano muri Zambia twaba iminsi mikeya ati nibwo birukanye abanyarwanda bari bahari ati duhungira muri Angola ati niho namusize ati noneho ngiye ngaruka hano muri Zambia nuko kubera yansabaga ubushobozi nkabona nta bushobozi mfite arambwira ati wowe habonetse ubushobozi nazagenda nkajya aho namusize nkajya kureba ko agihari ubushobozi burabura nuko birangira nawe tutongeye kubonana ndavuga nti nzashakisha ubundi buryo
yakubwiraga ko yamusize mu wuhe mugi
yambwiraga ko yamusize muri Angola aho bita i Rwanda ariho aherereye ubungubu
ahitwa i Rwanda Rwanda ni umurwa mukuru wa Angola ni nka Kigali y'u Rwanda umurwa mukuru wa Angola witwa Rwanda urumva rero niho yamusize abanyarwanda bari muri Angola cyangwa se nabari muri Zambia bamenye Ndayambaje Jean Baptiste bakaba baramumenye igihe yahunze yongeye guhunga akava muri Zambia gana muri Angola uwo bajyanye wamusizeyo uwo bakoranye ubabanye akamumenya nyaboneka abumva ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga mu kire hamwe imbaraga mu dufashe tumushake uyu mubyeyi tumuhuze n'abana be bamushaka ari Jean Bosco Mugabo uri muri Zambia wavuye mu Rwanda mushakisha ari mukuru we uri Rwanda na nyina n'umugore we nawe uri Rwanda abo bose baramushaka none Jean Bosco Mugabo niba papa wawe akumva muri kano kanya ya minota ntanga irageze iyo kugira ngo ushaka uwe amwandikira ibaruwa y'urukundo amubwira icyo ashaka mu munota umwe ngaho bwira papa wawe icyo ushaka kumubwira
rwose ahari nimba nyumva nimba kiriho turamukunda yaba mama aramutegereje yaba umuryango we uramutegereje abavandimwe bavukana baracyariho yaba natwe abana yasize abyaye turamutegereje nimba kiriho rwose anyumva turamukunda kandi nta kibi yasize akoze mu Rwanda twese turamutegereje kandi ubu ngubu rwose tumubonye mbese ibyishimo ni byose mu muryango twakora ubukwe kubera ibyishimo tumubonye rwose cyane cyane njyewe ndamukunda kandi ndamutegereje
ngaho rero hasigaye naho abanyarwanda benshi bumva ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga bazadufasha natwe tuzagerageza gushakira aho utubwiye aho tugereje ndahamya yuko papa wawe Ndayambaje Jean Baptiste yashoboye gutura atakomeje kugenda tukazamusanga aho atuye i Rwanda muri Angola cyangwa se n'ahandi muri icyo gihugu ntituzagombe kujya kure Imana izatugenda imbere ngaho rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga abantu bumva ibyo rya Amerika baraho ngaho muri Zambia bose ubasuhuze nabo ndabashuhuje ngaho komera ugera mu horo y'Imana
murakoze cyane rwose Imana ibarinde kandi bafashe mu rugendo mwatangiye rwose Imana igikomeze ibahe imigisha murakoze cyane Imana ibahe umugisha
urakoze nawe
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wikikintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe rero
mu rwego rw'ubufatanye dufitanye n'ishyirahamwe Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi ndakira Christella muhaye Yezu utuye mu karere ka Bugesera arashaka se atazi atamenye yabwiwe gusa ko yakoraga muri minuari nyuma ya 94
ikibazo nari mfite cy'uko nagira ngo mumfashe muwe mwamfasha gushaka umubyeyi wanjye.
Umubyeyi wawe ninde? Ni mama wawe? Ni papa wawe? Ninde muri abo bombi?
Ni papa wanjye, kuko mama wanjye yapfuye ndi umwana ufite imyaka ibiri.
Oh, komera. Na papa wawe ukaba utamuzi?
Ntabwo muzi, nta nubwo muzi na rimwe.
None se abakureze bakubwiye amazina ya mama wawe?
Amazina ya mama.
Mu gitabo cy'indangabimerere handitsemo amazina ya mama wawe?
Gusa amazina ya mama wanjye ntabwo nyazi yose, ariko ndimo rimwe ikirindi ryo nazari kubwira ejo, ntabwo ndi kubyibuka.
Iryo uzi ni irihe?
Yitwa Gatimukiva.
None se aho wavukiye urahazi?
Navukiye, nakuze nisanga nyine ku bakecuru n'abasaza hariya ku Kamonyi.
Ku Kamonyi?
Yego, niho nabaga, niho nabanaga n'umukecuru n'umusaza, ibyo bandetse ndindamura.
Bigeze bakubwira se papa wawe uwo ari we?
Oya, nta kintu bigeze bambwira. Bamwe bagiye bambwira ko yitwaga David Christophe, kuko nakuraga nakuze numva ibyo bamamagara ngo David Christophe, baza kumva ngo nibyo papa yifuza nyise, kubera ko mama nyine yari agiye ngo kujya kumureba, ngo birangira nyine atagiyeyo arinda apfa.
Yagombaga kujya kumureba hehe?
Ntabwo mbizi, gusa nyine bambwiye ko aragiye yari gushaka ibyangombwa byo kujyayo kumureba, ngo ariko birangiye nyine ahita apfa. Ntabwo mbizi.
Abumva ijwi ry'Amerika, iki ni cya kiganiro duharira abana b'abametisi bashakisha abapapa babo babasize mu Rwanda bagataha bakagenda ntibongere kusubiza amaso inyuma ngo bamenye amakuru yabo. Uyu mwana w'umukobwa Christella nawe rero ari muri urwo rwego Association Métisse du Monde ifite icyicaro mu Bubiligi, turakorana cyane kugira ngo tubahoze aba bana tubashakire ababyeyi. Ubu duhereye ku umupapa dushakisha, amakuru ntabwo turamenya yose, ariko mwabyumvise yitwa David Christophe. Ndi kumwe n'umwana w'umukobwa arambwira ibyazi, aracyari muto, ntabwo azi byinshi, ariko turafatanya namwe rero mutega amatwi uyu mwana w'umukobwa adufashe kugera ku mubyeyi we, twumve uwari we, amaherezo turamumenya. None bakwitaga David Christophe kubera ko ariwe papa wawe, se wigeze umenya igihugu yaba akomokamo?
Njyewe hari imwe nagiye numva bambwira ngo yari umusirikare, ngo niba yari umumenwari. Nuko bambwiye gusa ngo nyine yaje mu Rwanda ari umusirikare, ari umumenwari, ariko ibintu yaje ejo no gukora ntabwo mbizi.
Yari umuminwari David Christophe. Ntabwo wigeze umenya niba ari umunyakanada cyangwa se niba ari umufaransa?
Oya, ntabwo mbizi, ntabwo mbisobanukiwe, gusa bambwiye yuko yari umuminwari.
Yari minwari. Ntabwo wigeze bamenya iyo yazaga kugusura mama wawe, ntabwo bamurebaga imodoka yagendaga? Babo bakecuru abatashye ntacyo bakubwiye? Nta kintu wibuka nk'umwana bakubwiye ukavuga uti iki ngiki ntabwo nzakibagirwa kirareba papa?
Njyewe nta kintu bigize bambwira, banyimye amakuru arambwira ngo nabyo ntabwo nabo ntabwo babizi. Ukumbwira gutyo ko nabyo bazi, hari hari agafoto ka mama nyine nari mfite nyine ni mukana nyine narere nyine. Ubwo rero nibwo bahise umukecuru niwe kuko yari atarapfa, yambwiye nuko yambwiye ngo nyoko yakurushaga ubwenge, ariko unyoko yari mwiza ngo ariko akurushaga ubwenge. Ubwo rero ngira amatsiko ndamubaza nise ni kubera iki iryo jambo rindi? arambira ngo nukuvuka kubye ni cyo kugira ngo mama akavuka kubye ni cyo kugira iyo jambo ni ka cyo nyine yambiye ubindi byose
none se ukura wabonaga abandi bana mukura na mukina na bagufataga nk'umwana w'inzobe bagufataga nk'umwana w'itotara bagufataga nk'umuzungu bagufataga gute
gusa aho ngaho nakuriye icyecuru yabashije kugira ngo nyine abashe nyine kurwanirira kubera yuko narakuze ntabwiye amatwi yose natumva banjyana ku ishuri biranga najya ndebera ku mutima ninyeganyega ndiga niga mboroka sinirije ndiga mu ndangize nigangera mu wa kabiri segonderi ariko nyuma niko naje kubona umuntu umujyanye wese aramfasha ambuze ugutwi kumwe niko nkoresha
komere none se kwiga ubu none ntushobora gusubira mu ishuri ukiga
gusa sinzi nimba byashoboka ariko
byashoboka mu Rwanda nta myaka iriho yo kurangiza kwiga umuntu ashobora kwiga kugeza ku myaka ijana wagira imana akayigezaho agashaka kujya mu ishuri ya kwiga niba ushaka gufatira aho wari ugereje kandi kugira ngo uwo mukecuru nyakwigendera umwereke yuko umukobwa we ari we mama wawe atakurushaga ubwenge ahubwo yakubyaye kandi ko uri umukobwa w'indekwe ndende wumva icyo gitekerezo wagishyira mu bikorwa ugasubira kwiga ukamenya ukigira ukifasha ukitunga ukubaka u Rwanda nk'abandi
ibintu byamfasha nuko wenda nabasha no kumenya indimi
yego izo ngizo nazo bazigira mu ishuri hari ishyirahamwe iry'abametisi riri aho ngaho mu Rwanda iryo shyirahamwe urarizi hari ugeze ari kubwira
arabarimbiye no mbona barambiye ngo banshyize muri gurupe y'abametisi ariko ntabwo nyine ndizi neza mbona ari ukubambwira
hanyuma uri kuri gurupe yabo kuri WhatsApp muraganira bakubaza amakuru nawe ukababwira amakuru yawe bazahura
turaganira ariko ntabwo njye bambaza amakuru mbona bohereje ibindi bindi ntabwo
byiza ibyo aribyo byose barahari n'ubu kiganiro Agasaro ka Buraga barimo baracumva ndabasaba nkomeje yuko bazakuba hafi kugira ngo bakwinjize mu muryango wabo nyirizina kandi bakumenye bagufashe kugira ngo uburwayi ntibuguherane ahubwo bukubere impamvu yo kugira ngo witeze imbere icyo ni cyambere ubwo nari mbitinzeho gato kugira ngo nguhumurize nkubwire ko utari wenyine tugaruke kuri papa wawe nubwo bwose wakuze nta makuru uhabwa ariko birashimishije yuko wagezeho ukavuga uti nzishakishiriza wampaye amakuru ya minuwari nanjye nzahashakishiriza ndahazi narahabaye nzashakisha uwo David Christophe nzamenya igihugu akomokamo nzamenya uwari we niba yari yarasize avuze yuko bazakwita David Christophe uramutse ubaye umuhungu ariko waje uri umukobwa ubwo nuvuga ko yari afite urukundo amaherezo azambwira nimubona azambwira amakuru bizamushimisha ndahamya yuko tasize izina ashaka gusiga umugani gusa iri Kristera ryo ninde wari guhaye iri zina
Kristera nyine babonye mbazi koga banyita Kristera ariko ko numvaga bavuga ngo hagati ya Kristera na Christophe nyine ubwo niryo bari baramaye
ni mama wawe wahisemo kuri kwita mbere yuko yitaba Imana
yego nakuze numva banyita David Christophe kubera abona yimvutse ndi umukobwa nyine atahizamo Kristera nanjye nagerageje gushakisha papa mbera n'umwana njyana nahita agafoto ka papa nako nyine nari ngasire barakampaye waje umumama nyine w'umugiraneza arambwira ati reka ngufashe gushaka papa anjyana kuri hariya kuri haguruka hariya hitwa Kimisagara
yego
aranjyana tukerekana agafoto nange ndakerekana nakanje tubwo ikibazo cyanjye ubwo aranjye arambwira ko niga doterina nyine bagiye gusigara bimfashamo aho ndiriyeyo rero nibwo batangiye nyine kumbwira ati yarapfuye nzaniye ifoto kubera ahantu nabaga naho mbona nyine batabyishimiye ku nyine yafashaga nyine ubwo rero bakajya babona ifate gufata irangamuntu bari baranze kumfasha gushaka indangamuntu atangira kuvuga ngo nabibye nyine ashaka kunjyana ku mfunga ariko birangira uko nguko amakuru ndayabura niba agafoto ka papa kari kuri uno nsara ku kintu cyagara kuri haguruka simbizi hanyuma byarangiza amakuru nyine ahantu yaba yaragashyize ndangije ngeze aho ngaho mbibuze ubundi buryo ndagiye nanjya kuri ambasade y'ubufaransa ngezeyo bambaza ibibazo byinshi bambaza ngo yaje mu rwanda akora iki bambaza ibintu byinshi nyine bimwe birahinzira nyine ngeze aho ngaho cika intege ndabireka
kuki wagiye kuri ambasade y'ubufaransa se hari uwari wakuriye akarakubwira yuko David Christophe ari umufaransa
oya nuko hari umuntu ugize kumbwira ngo wenda bamenwa aragiye bahabaje n'abafaransa nicyo cyatumye njyayo
ariko abaminuwari ni ukureba neza tuzashakisha tuzabimenya abaminuwari ba nyuma ya 94 ntabwo nzi umubare w'abafaransa barimo uko banganaga ariko tuzashakisha kuba harimo abanyakanada ibyo ni ukuri iri zina rishobora kugirwa n'abantu babiri umufaransa n'umunyakanada tuzashakishiriza aho ngaho tuzashakishiriza mu baje muri minuwari duhereye ku gihe uwavukiye hanyuma duhite tumenya abashobora kuba bari aho ngaho icyo gihe hanyuma niho tuzahera dushakishiriza none rero umwana w'umukobwa ndagushimye cyane kuba ufite ubwizige kuba utaracitse intege kuba wahuye n'ibigeragezo byinshi mu buzima gukura udafite mama wawe ntunagire papa wawe ndetse n'umukecuru wakureze agataha utarakura ibyo byose n'ibigeragezo by'ubuzima wagize ariko ubu hano waje mu Gasaro ka Buraga waje kugira ngo dufatanye urundi rugendo watangiye kera tugufashe kugira ngo Imana nibishaka papa wawe tuzamenya ko ari nitugira Imana abe yemera yuko yasize umwana i Rwanda icyo gihe bizaba ari amahire niba kumva nawe ndaguha umunota umwe ntabwo nguhindurira nibwo bwose twaganiriye birambuye ariko ikiganiro Gasaro ka Buraga nicyo kibereyeho cyaje kugira ngo mukisanzuremo mukivugemo ibari ku mutima mushakisha abanyu kubera ko tuzi neza ko kubura abanyu ari ibintu bitabubaka ahubwo bibasenya iyubake rero muri uyu munota usigaye andikira ibaruwa y'urukundo papa wawe mubwire icyo wifuza kumubwira niba kumva
ngewe nifuza kumubona nubwo nabashije nyine kugira ngo mbashe kumubona ariko nanjye iyo mbonye abandi nyine afite ababyeyi ngiye birambabaza kuba nazi umubyeyi ariko nubwo wenda namuzi nawe akaba ashobora kuba atazi ko nyiriho ntabwo nabimurenganyiriza gusa nyine nifuza kumubona kandi ndamukumbuye
birumvikana komeza umukumbure niriba iby'Imana uzamubona ngaho rero Kristela muhaye Yesu ndagushimye cyane kuba wafashe kano kanya kugira ngo utuganirize utubwire ubuzima bwawe kandi dufatanye gushaka papa wawe nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane kandi murakoze namwe kuba mubashije kumvugisha inara bashatse ndababura mbandikira kuri message ndababura kuri WhatsApp ndababura ariko kugeza kuri isaha nishimiye kuba noneho mfashe kuvugana nawe Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibagendere imbere mu byo mumureye byose ibasubize imbere
urakoze cyane
Agasaro ka Buraga
ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America Samuel Nshimyimana niwe nababwiye ushaka nyirakuru inkuru y'urukundo ruhebuje Nshimyimana ari mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Nyarurama umudugudu wa Kivu.
Murakoze cyane Venice, nifuzaga ko mwamfasha gushaka nyogukuru wanje ubyara mama wagiye ibugande kera cyane akaba n'ubu ngo atari yagaruka. Nifuzaga ko mwamfasha mu gasaro kaburaga nkareba ko namubona.
Yagiye ibugande ryari uvuze ngo ni kera cyane, ni kera kungana iki?
Mu by'ukuri naganiriye na mama wanjye umbyara ambwira ko yagiye ngiye mfite amezi ane muri mirongo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani.
Agenda se yagiye aturuka he, yari atuye he?
Ubundi imbere bari ba mama yambwiye ko bavukiye i Bugande ahantu hitwa Iburemezi ngo Sakabusoro. Ariko noneho ngo nyuma muri mirongo irindwi na gatatu baza kuza mu Rwanda kuko bari Abanyarwanda ariko nyine barahungiyeyo baza kugaruka inaha mu Rwanda. Noneho bahageze nyogukuru ngo ubuzima buramunanira, bumunaniye asubirayo.
Yego.
Ubwo icyo gihe ba mama bari bamaze gukura asubiyeyo, rero ababwiye ngo basubiraneyo baranga. Aravuga ati ntabwo twasubira i Bugande, hano mu Rwanda tumaze gukura ntabwo twasubira i Bugande. Baranga asubiyeyo wenyine, agezeyo basaza be baramubatese abana kubasize uruzanye iki? Baravuga ati rero subirayo ujye kuzana abana. Arongera aragaruka.
Yego.
Agarutse ageze hano mu Rwanda ababwiye ko uko byamugende nyine ko basaza be bamusubiza inyuma ngo ajye kubazana. Baravuga ati twebwe twarakuze twamaze gushaka abagabo ntabwo rero twaba twisubiye i Bugande. Nyogukuru yarababwiye ati rero nubwo mwanze ko dusubira nayo njyewe ngiye gusubirayo njyenyine, nta gisu kizampamba, ntabwo iri mu Rwanda kandi sinzagaruka. Ngo kuva yagende rero ntabwo yongeye kugaruka.
None se hari amakuru mwaba mufite yuko yasubiye aho yari yaturutse? Niba yarasubiye i Buremeza kongera agahura na basaza be bari bamutumye abana, yasubiyeyo ababwira ko atabazanye cyangwa yigiriye ahandi?
Amakuru twagiye tumenya yasubiyeyo, ariko akigera aho ngaho Buremezi ababwiye ko ngo abana banze kugaruka, ngo baramubwira ngo ntibazongere kumubona batazanye abana. Noneho ubwo amakuru bagiye baduha twagiye tumenya ko ngo yagiye ngo gukodesha ahandi hantu, nabo ngo ntibabashije kumenya aho yagiye ngo yaragiye ntibongere nabo kumubona.
Ariko urumva ko ari umubyeyi watereranywe, ni umubyeyi batigeze bashaka kumva kugira ngo bumve yuko ashaka kuba mu gihugu yari yarakuriyemo, yari asize abana i Rwanda barakuze barashatse, ntabwo yari akibaterura, ntiyari akibaterekera amata, ntabwo yari akibasiga kumutuma abana. None se yari kugenda akabwira abagabo babashatse ngo babamusubize baramukwereye, bakamusubiza abagore bakuye kugira ngo abajyane i Bugande? Urumva bishoboka?
Ntabwo byari gushoboka, ahubwo basaza be bashobora kuba baramuvuye nyine kuko yari yarazanye abo bana bakiri abana batoya. Bashobora kuba baramuvuye nyine bakamubwira ngo naze nagaruka bazane, nawe rero yabona bari kumugora kandi abakobwa be nabo baranze gusubira i Bugande, nawe akagira umujinya niko nkeka agahita ahitamo kujya kwibera ahandi hantu basaza be batazi, niko na mama niko yambwiraga, nawe niko yabikekaga.
Cyangwa se agahinda ko kuba batashoboye kumwumva, ashobora kuba atarajyanywe n'umujinya ahubwo arajyanywe n'agahinda ko kubona ntawe umwumva abwira ngo amuhe ugutwi kumuhumuriza, ariko ntacyo bitwaye. Mama wawe iyo muvuganye yigeze agerageza gushaka aho nyina ari? Hari yigeze asubira i Bugande se ngo arebe avuga ati, cyangwa se agahamagarana n'abo base wabo akababaza ati mbese nta makuru ya mama? Hari kigeze gikorwa muri urwo rwego?
Urabona n'ayo makuru twagiye tumenya, papa niwe wigeze kujyayo muri mirongo icyenda n'umunani ndabyibuka, twari turi mu Ruhengeri kwa banyogokuru.
Yego.
Nibwo papa yigeze kujyayo, ayo makuru yose niwe wayazanye. Ariko kuva nyuma ya mirongo icyenda n'umunani ayandi makuru yabo twigeze tumenya. Gusa nyine mama twaganiraga yambwiraga aho bavuye, aho baturutse, aho zasaka busoro Buremezi, nawe mbese nta yandi makuru yongeye kumenya nyuma ya 98 papa yawe.
None se amazina ya nyogokuru urayazi?
Yego ndayazi.
Yitwa nde?
Yitwa Nyirabutorano Elizabeth.
None se wowe ko uri umwuzukuru we, igituma wumva ugomba kumushakisha ngo umenye amakuru y'utaramumenye, uramushakira iki? Shimi Imana.
Ngiye nyine kubera ko najya nganira na mama, umva afite agahinda ko kubasaze atari yabona mama we umubyara cyane ko n'ubu yanapfuye. Yapfanye agahinda kuko yarinda asaza atarabona mama we umubyara atarongera kumushigera.
Ukaba uvuga uti nzaguhoza nka kubona ariko nzamushaka amenya aho ari.
Rwose kabisa numva afite ishyaka, abana nibura abaye akinariho akabona ko afite umuryango, akabona ko abakobwa be bamusigiye abuzukuru. Mbese mubonye byamfasha kabisa, byanshimisha.
Ubusa kiriho akaba ari aho ngaho zasaka buri mezi. Tugize amahirwe tukamubona, wafata urugendo ukigaba ukajya kumureba, kubera ko ntabwo ashaka kuba mu Rwanda, wamusanga aho ari?
Nabonetse njyewe natega nkajyayo rwose, ubushobozi ndabufite bwo kugerayo. Natega nkajyayo rwose ko byamfasha, kandi n'abandi bavandimwe banjye turi benshi twafatanye tukajyayo, ntabwo byatunanira. Mutabonetse.
Uwo mubyeyi muramukunda, muramushaka, murashaka kumwiyereka nk'abuzukuru, mukamwereka icyo atabonye?
Cyane rwose twifuzaga kumubona mama akiriho, ntibyashoboka. Ariko nubwo atakiriho turamutse tumubonye twebwe abuzukuru be byadushimisha cyane kabisa, byadufasha.
Ntabwo wigeze ugerageza nyuma y'amakuru papa wawe yaraguhaye muri 98 umaze gukura uri umugabo, nguvuga uti reka nanjye ngende nsubireyo njye kwishakishiriza, yenda nabo badata wacu nanjye mbabone mbabaza amakuru? Burya abantu bakiri batoya baba bafite amaraso ashyushye kandi aganisha ku bintu bamwe batatinyuka. Icyo wigeze ugitekereza uti reka nanjye nzajyeyo ndebe?
No, nigeze mbitekereza mbiganirizaho mama. Ariko kubera ko nyine yari mu myaka wenda iri hejuru, niko navuga yo mu zabukuru. Akambwira ati se mwana wanjye twahera hehe tujyayo? Akambwira ati ahantu navukiye nubwo mpibuka ndahashushanya nkayibuka, kuko yavuyeyo afite imyaka 7. Nubwo umuntu avuye afite imyaka 7 akaba ashaje ejo bundi afite imyaka 50 hafi n'ibiri, niba kibere ko yavutse muri 64. Ubwo urumva rero yari ari mu myaka iri hejuru. Akambwira ati sinamenya aho mpera rwose njyayo, nakakujyane nkakugezayo wenda aho twari dutuye. Ariko akaba akeka ko nabwo ahantu bari batuye bashobora kuba barahinduye amazina, nk'uko nina mu Rwanda bagiye bahindura amazina, icyari komine kikaba karere, gutyo gutyo. Nawe yakekaga ko bashobora kuba baragiye bahindura. Soro Buremeza yararanyaga ko yaba ari nk'intara, nk'uko wenda dushobora kuba tubavuga intara y'Iburasirazuba cyangwa y'Iburengerazuba, tukavuga wenda n'akarere ka Nyamasheke n'urugero, nawe niko yabigereranyaga. Akabusoro ishobora kuba ari nk'akarere, Buremeza ikaba ari nk'intara. Akangwa ati rero bishobora kuba byarahindutse, sinahamenya pe.
Nibyo birumvikana, yashoboraga no gutinya ko yagenda agasanga imisozi barayihindukije, nk'uko uvuga barayisa yandi mazina, ntamenya hatungukira. Ariko kuba mwarabigiyeho inama ni ikintu cyiza kandi gikwiye gushimwa. None se nshimye Imana, uyu mubyeyi wawe, ndamwita umubyeyi, ni nyogokuru wawe, niba akiriho akaba akumva cyangwa undi uzamwumva akavuga ati twumvise umwuzukuru ushaka nyirakuru uri hano, ndabizi ntabwo uri butinyuke kumuvuga mu izina nubwo bwose wabivuze, ariko ntacyo wongere urisubiremo cyangwa se umbwire ndi kuvugire. Yitwa Elizabeth Nyirabutorano, uwamumenya waba waraturanye nawe muri ako gace ka Buremezi, nimba bataragahinduye ngo bakite indi zina, ari mu Banyarwanda baje mu Rwanda muri 73 bavuye i Bugande barahaba, ariko 8 n'8 aza gusubira i Buganda, arongera agaruka, arongera asubirayo, yifuza gusubira mu gihugu yabayemo. Wamwumva rero akamumenya yatubwira umwuzukuru we ari hano mu kiganiro Agasaro Kabura Gasamwele. Hasigaye wa munota nkunda gutanga mpa mwese abaza muri cyo kiganiro kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo y'igihe kirekire mwabaye mwifuza kubona bo mushaka, mubwire uwo mubyeyi w'ineza, mubwire iki kugenza.
Uwo mubyeyi ikintu namubwira ko ari umwana witwa Nshimiyimana Samuel ubyarwa n'umukobwa we witwa Mukandutiye Agnesi, amumenyesha ko uko bari abana be babiri bose bitabye Imana, amubwira ko aho yabasize icyangugu atari aho tugituye ko dutuye mu mujyi wa Kigali, rwose undi muntu wese wakumva azi uwo mukecuru Elizabeth Nyirabutorano yadufasha tukareba ko twabonana, kandi n'undi wese waba azi ko ari uwo muryango wa Nyirabutorano iyo uwo mukecuru yaba atakiriho, undi wese wabyumva ari Bugande rwose yatumenyesha tukareba ko twabona umuryango, ko tuzi ko dufite umuryango munini cyane uri Bugande ariko ntituziranye. Umuntu wese wabyumva rwose yakumva ko umukecuru Nyirabutorano Elizabeth afite abuzukuru bari Kigali mu Rwanda bamushakisha, babuze n'undi muntu wese wo mu muryango wabo agize uboneka wese yatwibwira tukabonana byadushimisha.
Ubutumwa bwawe hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga Samuel Nshimiyimana burumvikanye. Ndagushimira nk'umubyeyi, ndagushimira ubwo butwari bw'umwana n'urukundo rwo kugira ngo ujye gushaka umubyeyi utamenye ariko watumye ubaho niwe wabyaye mama wawe ukabuvuga uti ndamwifuza. Ndagushimira cyane kuba ufite urwo rugwiro ngaho rero. Wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego, murakoze Venice.
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kuba mwadukurikiye, ndashimira cyane abadufasha mu bushakashatsi batwakirana urugwiro bakadusangiza amakuru atuma turangiza igikorwa cy'urukundo. Abashaka kuza mu kiganiro cyangwa kuba abambasaderi, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa. N'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 7 4 3 4 6 1 0. Nongere nyisubiremo 001 2 0 7 7 4 3 4 6 1 0. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
America rihuza abantu diaspora bavugana